One, two, three, mic, me say check.
DJ Jones.
DJ Jones.
The superstar, VDJ Jones.
Piga up, burutanga. Buruka, piga up, burutanga.
Okay, songa wa kwanza unatoa so.
Inua mkono la fucheza na mgu. Piga
up. Piga up, burutanga.
It's DJ Kali.
Kali Finya.
Doba zangu wanga genje ya nini mbaya.
DJ Jones.
Wanaangaika sana wakitafuta vile wataniharibia.
Nasikia watu wanasema gati pesa si kila kitu, nionyeshe maskini yanapendwa. Pesa dawa ya homa, itafute kila siku na usipo simu zako tutalenga.
The superstar VDJ Jones. Jones.
Katika unavyo dance na mpya taki nikirivaz.
Kikibamba sana basi tulito.
Mr. Finesse.
Mr. Freeness.
Participati kasi hatu patikani na
VDJ Jones.
Wano vwana kuna ingine kai.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Una semana tulinda lakini vita
DJ Colin.
Skeza, mage mage.
Mr. Finesse.
Twende, afande please tafadhali. Dileo tu imejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Afande, afande please tafadhali. Afande please samahani. Afande please tafadhali. Dileo tu imejipata na mali. Sangiri mbao saise nato to wabwapi. Afande, afande please tafadhali, afande please samahani. Ati story na piga ni leo nona kani juzi. Leme kwa ndefu na badon kwa raka za shugli. Chafika kwetu na napatana na vifuli. Sanzemi nishika likuwa kidogo mini toke nduki. Akanishika kanisho kijana unaitwa nani. Metoka pande gani, mbono unanuka bangi. Ipa ningine na msho miata sinuki bangi. Nilko kwa beshte plani kwa nujui mini nani. Masai nengi afande na nipiga tero. Akanipata na mali mina dhani ni mapepo. Kumbe ninyongi mina dhani tutanegwa. Kasemula lendani kesi tutamadakesho. Afande please tafadhali. Dileo tu imejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Afande, afande please tafadhali. Afande please samahani.
Mr. Officer, oh Mr. Officer,
VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
DJ
Jones.
It's DJ Collie.
To go tips in a
Mr. Finesse.
Oh, Leo to go Kio. Hataki vita taki wo. To go tips in a
Achalozilipuke. Nimeshika fitu, sikubali zishuke. Niko na marafiki na nawapenda bure. Hakuna kuchangia mzinga bora tuwa nichunge.
Cheza na rada onyashpala. Na niko na zigi mingi kwanza za Amsterdam. Come, nikuchome we pia na yo madam. Walaizi milipuka kama keje ya Saddam.
Onyiwe, uspite na demu adorime.
DJ John.
Usini kulie, nikibidi nibakishie. Uye, ya minataka. Kwa minataka, shere na kwanga ngumu jo kuwacha.
Oh, leo tuko kio, hataki vita taki wo. Tuko tipsi na tunongeza mo. Oh, leo tuko kio, hataki vita taki wo. Tuko tipsi na tunongeza mo.
Kama mtoto nipe. Leo ni lazima nikambe. Kwangu siyo haso.
Baby girl tease me kwenye longi. Kwanye adhara utanieka kwenye ngori. Ukicheza na wewe na wapiga ndoni. So unani mada na yako odi.
Katika, katika, it design. Katika, 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 it design. Katika, katika, it design. Katika, 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 it design. Katika, katika, it design. Katika, 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 it
sema kwelu si deny. Na kama hauna I really wanna make you mine. Niko rada for you I will die. Nimekusama kama mbuku, buku. Parazi nyenye bubu, bubu.
DJ Jones.
Mwaki unavo wine. Usiku niku digi digi kama mine.
said you see me nice. I love a villa, you may very nice. Baby, said you see me nice. I love a villa, you may very nice.
Katika, katika, it design. Katika, 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 it design. Katika, katika, it design. Katika, 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 it design. Katika, katika, it design. Katika, 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 it design.
Baby, when you gwiji wa mapenzi, eh, eh, gwiji wa mapenzi.
G-Max, G-Max Entertainment Unit.
Fala kafegi akianza jo complain pedi uchoma ganja vedi ana sound ni plain cut cocaine ufate cut cobain ni ma tap 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 hadi si attain niko na alele na nakauma di che pande left ni gwede iyo ingine ni chen antaka ni mlele na kutuma tablet on to the next watu finyi replay
nimekwekeja mavitu mingi ndo mana nimekuwa nikiuwa vas ini kakas wali dash pata kashindo vilo hata irivas I'll be the worst of the best ndo mana nikimada na sema tina jigas na nika rest the case nikapanga vide na weza nika GMH they could just test. Na waonyesha videneza madadares kaini contest basi ni wache niki kingia jimpress naweza confess nimeko madara kutoka ni wache tei madenge na komesha vile na wamanga gajoni kama ni mei
kumbabas 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 kang 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 kumbabas 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 kang 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 kumbabas 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 kang 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 kumbabas
Vile na kuja vibaju tathani na tema na gun Mindo na die Vile na chenga direfa na kuja na ganji to munch Mpini kwa ndai na pita polite Bado na kula manduku BM Tichi kuchai akuje na bike Buda mupita na Benz Benz Mbliza kusite mbodo na desk Miko na kuja tichumi na ben Nataka pundes Taki tutem Nataka unipela fukuda ni lana Nagwala kwa pe Nataka tushe Misi kadidi na kutoka bed Staki unipe na kuja kutek Kama side
Mixes from www.vdjjones.co.ke
Tona kosi na kujuya timanga shikamorio kuna vile tutakatiana ni headshot nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana takingo remote takiho takikasiro kujikasido kasindom nafanya na float takingo remote takiho takikasiro kujikasido kasindom nafanya na float siko na tianka ingia chinje pake kama bob ezi kafanya ni change one dead never me Najwa kushina wase, sanse, na mpes Kata nini senge, lege Chinja chinja maliza ule, le, sebe Finya finya ndoni squeeze muere Teje, screen clear lazima itoshe Muere, sezi ya chana na ea ende Niko soba nasikia, lakini sipoa Nasikia poa nikianza kukohoi Na kubalika wakituona wanajiondoa Tudum cheki ngoge koshanda kutoa Sini mabuta kwa bizi kaba basu na wanyoa Luku diriba nisho ya madoa doa Ni mtuwa kini kisindo na poa Kani meza mtaleke lini kipita
Mwaza kijitolea manguo sidai Ile njia imepitiwa ndo size Size yangu ni kafupi kanaina Inchi toche kwa map design Ninya dundo kana dunda kichapni Nikupero si niumize tumaini Nakupa jina we na misha ni grinder Juna kumaini na misha ni grinder Ninya dundo kana dunda kichapni Nikupero si niumize tumaini Nakupa jina we na misha ni grinder Juna kumaini na misha ni grinder
si don't pon it Giddy up na ride kama pony Mi say si don't pon it Si don't pon it Break back na nadai siko sorry Alakazima lakazem Natoka na bazu na rudy home na Ben 10 Language music ya ni maweng Mwaga euros wane kasta kuge Madahi road na hajai reform Pepeta, pepeta, piga times two Madahi road na hajai reform Kiwal boss na ipiga times two
Ninyatundo kana dunda kichapni Nikupero si niumize tumaini Nakupa jina we na misha ni
Heki jeke lirane na irane Heki ambioni
Di bang bang di bang
Africa, oh Africa, I ain't got no car. Africa, oh Africa.
wasani. Mbuga zetu zavutia watali. Huko Egypt kuna pyramids. Nairobi kuna culture ya mafri. Tuko blessed na migodi. Kule South Africa tunachimba magoli. Tanzania tuko na diamond. Na Kenya reswa comedy Eriko Moni.
Deni mejaza full tanka. Left, right, figure moves, uki staga. Zishe shiken kajipata nina sama. Yoto ni wa after store na bonga niza sama. Life ina ni bamba,
bamba.
Niki kunya waba,
waba.
Life ina ni bamba,
bamba.
Niki kunya waba. Ati, sister za jaba, wana nitanga master. Lakini mamblaina, usema mini fala. Ngene kifua, imejaza tu mafuaka. Only hub ndani nimejaza tu mashada. Ati hizi ni za ndani kama kasapul. Mr. Mina rusha kuliko atakatapult. Shada ndani ya booth ukichafua na moods. Na ukileta nguri sisi uzamisha na goons. Niko magede nimejaza full tanka. Left, right, figure moves ukistaga. Zishe shiken kajipata nina sama. Yoto ni wa after store na bonga ni za sama.
Levi na ni bamba,
bamba.
Nikikunywa wapa,
wapa.
Levi na ni bamba,
bamba.
Nikikunywa wapa,
wapa, wapa.
G-Max, G-Max Entertainment Unit.
Chia twister, patience and taratibu tuna subra. Kama sutra, ripe and delicious. Kitu nani tamu vile inapenduka. Right to the left, na tuendele. Kanishere, tunapiga na stare. Right to the left, na tuendele. Kanishere, tunapiga na stare. Kama kona nyuma ainame. Kona kushota mentizisha ainame. Nasi toto amiiva ainame. Meze peleka kakirai na isikware. Kushuta mentizisha na iname. Nasi toto amekiva ainame. Ezeleka kakirai na isikware.
Kama kona ganji aitande. Kuna mande mame ni bamba ai aje. Nasi toto nimeiva kanare. Nasapeleka kakirai na dingware.
Ndanya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Chazana ni katko kwa nizan. Tumechazana ni katko kwa nizan. Ndanya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Chazana ni katko kwa nizan. Tumechazana ni katko kwa nizan.
Na ni grizzly. Hadi simu namba itakusho ever busy.
DJ John.
I'm like peas in the pods. Squeezing my bees now on rotation. Busy B. Mtuangu wata unanga baby umeshindwa na machizi. Mguna kwangu weni madam I hope nangam. Stories zangu umesikiza isn't a false alarm. Rap and kaminya. Tenge kanipengi na bidi na kafinya. Siziza sika simrisi utajitoa. Pimp waki akanulisa umetibiwa poa. Chicks camping langata uko rowera. Oh, senior citizen akalia.
Chicks camping langata uko rowera. Oh, senior citizen akalia.
Ndanya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Chazana ni katko kwa nizan. Tumechazana ni katko kwa nizan. Ndanya mina wombru Mona Lisa.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones. Download his mixes from www.vdjjones.co.ke. It's DJ Colly, Mr. Finesse.
Yani na dufla, yani dufla. Wanasema nimesota, mizina do. Mara niko wash wash na osha do. Wacha ku spread hizo rumors. Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha ku spread hizo rumors.
Jasho imeniweka hapa, nini kufa, nana kula bata. Wenye wivu wajinyonge wakitaka.
Wanababaika sana, wakiona vile Mungu wanafungua njia. Mwenzangu wepambana, usisemi Illuminati na nisaidia. Wanaangaika sana.
sana wakitafuta vile wataniharibia. Kile nachopata naridhika na najivunia. Wanasema nimesota misina do, mara niko wash wash na washa do. Wacha kuspread hizo ruma.
Ni clean kisha toa toka chwani ziko ndani ya porichi shifre juu chini gwa ndani 23 wa super wa mini wa iskasi umo basi di uko wapi anasema nasa hot box ndani ya master zimenasa na pesa karatasi ndio hashtag weka kapsu kinitaja ni big baba tamasha mikrome kama odc na kocha super nipe wang chaji wetingiza topa tushafika side sack kuwa beba proper ni you was truly magi magi dea mota.
Unushtuke dilisha Ivana, kuna mbegu jana nilipanda. Usitoke kasija kupanga na usilipe bill minta jua kenye ntafanya. Takupanga mi inta kupanga, takupanga mi inta kupanga, takupanga mi inta kupanga. Wetokea tu usijali inta kupanga.
Ni mwisho wa mwezi na ndo mshande umeingia. Ile point utkani bila jilipia. Iko jiji bati mbaya na jani navutia. Kinikosa miliko bichi na upepo najipungia. Simu D&D, mishalipa BNB. Iko zangu tunatesa na bikini za wadhi. Shagawa za landi na kuna za D&D. Zikisha landi kuna kukopa minta dunda KCB. Ai, kagua kaguo toki niona tutajua. Pesa ninazo matumizi nusumbua. Izno masiku ngoze ipata ninajua. Ni madafu na udaku na mapichas nasumbua.
Takupanga mi intakupanga.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Nadia, kasura kapole, kenye upendo tangu nikuone. Kipenzi cha wote, una nyota kali acha tukuone. Kweli Mungu kakujalia. Baby, baby, na kusifia. Huna neno numetulia. Wewe mzuri my dear. Kweli Mungu kakujalia. Kila day baby na kusifia. Huna neno numetulia. Wewe mzuri my dear. Basi simama tucheze.
Za dance na wewe kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo sahi tuna watoto wamejazwa kwa leso kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo najituma hata bila cent kama clock maitha yako nikosemi again kazi ya kupulizo na pia mdomo wen nikize hivi juya hivi ni terrain ten tete ten sisi machizi machizi sisi machizi tunapendana hata tukue mafisi tunahatana tuseme mina kumisi tunahatana tuseme mina kumisi
kweli Mungu kakujalia kila day baby na kusifia kuna
Sunday, nichape Monday to Sunday, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo. Sengunga maingunga, eh ngunga maingunga. Sengunga maingunga, eh ngunga maingunga. Na hata nikilala, naota ukichezanga madoba, huku ukitingisha madhudha. Bila wewe nitanyuria, wewe ni malalabai. Nasinzia kwa riba zako, my painting man. Nakujigi unanijigi love. Bila wewe sipati sigino, wewe ni my painting. Bila wewe mimi ni nothing. Nyumbani kwangu nimejaza you are painting. Ah, sipo kona I'm painting. Ah,
nivisanga tusa over 18, sio under 18.
Nipenishande, nichape Monday to Sunday, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, pengine me I don't know, niwe na nono. Niwe na nono, no. Pengine me I don't know, niwe na nono. Niwe na nono.
Nice and lovely, paka mafuta ndo tu shine paka kesho. Anza na reggae tumalizie na kwaitu. Wengine ni wamoli na wengine ni okay, wakiraiko. Sungusha kiuno ndo tuone tumbela ipo. Sweet and something, cut it short, tuna chase na emotion. Dance floor ijewa dani luku na commotion. Giddy up, giddy up, giddy.
Ni sherehe hakuna kulala. Warembo ni bure mandume watajipanga. Leo kwa sherehe hakuna kulala. Pigi ya pedi tumedi muzinga ikishukanga.
DJ Jones.
It's DJ Colleen. Mr. Finesse.
Nice and lovely, paka mafuta ndo tushine paka kesho. Anza na reggae tumalizie na kwaitu. Wengine ni wamoli na wengine ni wakiraiko. Sungusha kiuno ndo tuone tumbela ipo. Sweet and something, cani short tuna chase na emotion. Dance floor ijewa dani luku na commotion. Giddy up, giddy up, giddy up. Mindo na agiza we kucha tuna mapeng. Mash it up, bust it up, turn it up. Invites only asikuje kasi leng. Kuna time ya ku grind, na time ya ku rewind. Kuna time ya ku find, na time ya to mind. Kuna time ya lime, na time ya kuwa blind. Basaria kuna time, so shake your behind.
Shake your, shake your, shake your behind.
Nisherehe hakuna kulala. Warembo ni bure mandume watajipanga.
DJ Jones.
Manzi wako si wako, it's just your turn. Usiringe nae utagongewa vipaya.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Along
Lililo
pombe.
Simon situlewe, Simon anasema mademon zikutoa shati, Simon anasema 50-50 tukiwa lunch, Simon anataka mademon zikutoa mahari. Big reading chuling indo kupuff pass, digizigizingi kwa kichwa kafalaka kipass. Pigo maviding, makidiki dimkisha chap, ngono visiting, doina ring kiwa tap tap. Stretch na kuza majoni kwa mgu, cheki kana mango na kana mtu, shots kana patu kuni times two, mkoja kana hakana ni wawaru.
Mchezo gani leo na bamba wale soba na ina bamba wa vileo. Mchezo gani leo na bamba wa supu na ina bamba vienyeo.
Hey, iki kupromise wasichana,
Subashua
lazima itaivana,
Subashua
wepo wa kijana,
Subashua
Olan.
So I guess I'm the foster. I see on my neck, on my chest, it be costa. Yeah, checking Nico Bash, na magoons, majina masash. Wako juu, ati busy to keep dance to the tunes, busy to keep dance to the tunes. Juu, pesa ina kam, ikitoka, klabu nina kam, nikitoka, pesa ina kam, ikitoka, klabu nina kam, nikitoka, pesa ina kam, ikitoka, klabu nina kam, nikitoka, pesa ina kam.
Traffic bila AC, una scroll tu malele IG. Niko na bed sitter, uko kwa bed sitter. Squeezy sura yenyewe ID. Meza drive gari mkebe na steez. Meshi saige njeve na trees. Na mkanga sana jisikia, na navatai kana jisikia.
Luku safi juice tunas, good sajid mood lover. I keep time to kick turn, then I make sure I come fast. Good manners, good heavens, I love for good readers.
Na ku guarantee utani miss, na ku guarantee utani miss, ukisha juu wango na wote. Wananita master, ama daddy, nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID, inagonga kutoka fa kama tai chi, 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 kama tai chi, kama tai chi.
DJ Jones.
Nikidropa wezi kwara, wanerukia nikae imetupwa nyara. Ukiangalia unaona tu msafara, kasi yafu na hizo tu ni Dallas. Na hesabu bila itilafu, bila wasa, bila kafu. Najituma na vuna, kama kuna wax ya kusukuma na skuma. Hizi streets hazitakangi madwanzi, kuna jam ya watu wanasaka ganji. Na mayuth wana asha tu mabangi, kulalia masikio tutakangi. Maskama utarget watu wa moshada, brother apa karada. Utadhania ni get rich quick, kumbe zime disappear ki abracadabra. Wananita master ama daddy,
DJ Jones.
Superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Canvas Records.
Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow.
Oh, yeah.
Girl, shake your money maker, baby. Your money maker. Girl, shake your money maker. Money maker. Money maker. Wow, wow, wow. Your money maker, girl, shake
dos unatuitia kikosi na za mawela saukinitia sikosi penzi lifanya Hussein atoe machozi leta Pamela nikaondokea mikosi chem chem nafanya sherati kafanya njeke ati watu pendi wanatuwekelea miadarati kitu fani ni ati natumika natumika na maziwa si ati anti kona mpoa si ati nitakaoa si ati nimetulia skwangi nje kama nipoeshe ati Sharti kaina me sharti niliumba maumbile nitamtana
shati Girl shake your money maker baby your money maker girl shake your money maker money maker money maker wow 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 your money maker girl shake your money maker oh yeah your money maker money maker yeah. money maker
Mbamba venye unatingisha baby unanimaliza Adi mina rausha kama mina shikisha Luku fine itabidi nimepiga mavidala No amezima na nisherei na ita Na kani bigi na ichapa chapa Mamizinga sini mingi tunakata kata We pull up your bumper shake your batam Kama manzi hawezi shuguli joni one time Suka makeki pindu wa majegi Vela sisedi kama sisensi Suka makeki pindu wa majegi Vela sisedi kama sisensi
Girl shake your money maker baby your money maker girl shake your money maker money maker money maker
DJ Jones
it's DJ Holly Mr. Finesse
Uncle Curtis Mew Kwanga Beast Muse of the West na bado Muse of the East wana zibabola wana zitoka bada ya ofisi bada ya mboka wako makwede wako mokoka line busy pigia soldier wana tupa bra wengine wana tupa ngoda mtoto wa priest Golgotha why 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 zimelipuka ka transformer na siyo kopia cha kuchama why 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 zimelipuka ka transformer na siyo kopia cha kuchama
Moving like a fighter, team, team, pan,
Kahora, kahora, keri roni karido. Kahora, kahora, no menye dena toido.
Maya, 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 matunde, maya, matunde, maya, moyo.
Sorry, sorry, waka waka, 2010.
Maya.
Superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Geri huonje kiatia na magoro makwa mothe na mane makusoto. Geronja za koro niwe dance master yule wa madanza kudonjo. Geronja oe moko hamwe na gas myro ndezu taikinyandi
uroko. It's DJ Holly.
Biga up burutanga.
Mr. Finesse.
Buruta, biga up burutanga. Buruta, biga up burutanga. Buruta, biga up, biga up, biga up burukanga. Biga up burutanga. Buruta, biga up burutanga. Buruta, biga up burutanga. Buruta, biga up, biga up, biga up burukanga.
Ati nyota ina di room and the light get brighter. Mekuja na ubat body moving like a fighter. Steam, steam, panda, baby kuwe tighter. Kamo kona mali kusa dance di delighter. Penda, mependa, mpause, walaina ipenda, mependa, of course. Kahora, kahora, keri roni karido. Kahora, kahora, no menye dena toido.
Maya, nasikia watu wanasema gati pesa si kila kitu, nionyeshe maskini yanapendwa. Pesa dawa ya homa itafute kila siku, na usipo simu zako tutalenga. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini? Pesa. Mini wangalubi hapo chini? Pesa. We tafuta pesa, tatafuta pesa. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini? Pesa. Mini wangalubi hapo chini? Pesa. We tafuta pesa, tatafuta pesa. Wacha ni wapige pressure. Tangu nipate pesa msupa nko na soft texture skin. Mwah, I even test better. Kutembea kwa juu mambo yangu na nitesa. Misi katai kukupenda na kupenda, lakini kahuna pesa kuna mali tunaenda. Kini paganji nitakuongezia mokipenda utapenda.
DJ Jones.
Wacha ni wapige pressure. Tangu nipate pesa msupa nko na soft texture skin. Mwah, I even test better. Kutembea kwa juu mambo yangu na nitesa. Misi katai kukupenda na kupenda, lakini kahuna pesa kuna mali tunaenda. Kini paganji nitakuongezia mokipenda utapenda. Narudi kiwa nipigana nitenda. Shamba, eka, wapi kileleshwa. Small girl, big god, big bad nature. Kwanza pigwa lecture na nani fresher. Nata nkikujenga jua tumini pepa chesa. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini? Pesa. Nini wangalubi hapo chini? Pesa. Wetafuta pesa, atafuta
pesa.
Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supa na kucheza juu ya nini?
Pesa.
Nini wangalubi hapo chini?
Pesa.
Wetafuta
pesa,
atafuta pesa. Kuzi priority tulibadilishanga. Hatumini kini
onagi pen donga wachu nuga pile achaka dugo yai woda mago keka bondongo madonge no nyuola go akosa ngomo kayango der ngato kita donga yoyo muka mulo gir ngato kisiko kagi wacha toka sero min ngato bedo ka kitang inyalo kengi jaluo in the house inyalo nduni bedo ka kitang waonga apology inyalo seti bolo donga koyo mana kaka sati shere.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Onagi peng donga wachu nuga pile achaka dugo yai woda mago keka bondongo madonge no nyuola go akosa ngomo kayango der ngato kita donga yoyo muka mulo gir ngato kisato.
It's DJ Kali, Mr. Finesse.
Onagi peng donga wachu nuga pile achaka dugo yai woda mago keka bondongo madonge no nyuola go akosa ngomo kayango der ngato kita donga yoyo muka mulo gir ngato kisiko kagi wacha toka sero min ngato. Bedo ka kitang inyalo tengi jaluo in the house inyalo nduni bedo ka kitang waonga apology inyalo seti bolo donga koyo mana kaka sati sherena jaluo manodo konyadi kikelo nyoko nyoko be wanyalo kwadi asira za kisima godongu badi ajaluo donge ane mawacho be wadai wanwa ball kawarol gagotas iwacha gikuoda gilanda ofopada gikuoda
ilanda kendo giyanya ajaluo okobadha giwacha gikuodha ilanda okobadha gikuodha ilanda kendo giyanya ajaluo okobadha duwaise donging'eyo kaka dhika wachopo kwenye sin abiro kaka paka kenda mol kaka bi wanema wating'o debe nyaka korumia doba jomasiko kuthogo wabiro rade fil donging'eyo na jaluo erusoko pierdha akele manamos donging'eyo gawados peso luoro koko kikukika gijodhie usiko kaukotho karuni ndo sadi game yete kikipir na fitina igo game sokatiko fake friends pokangigo high class from top to the bottom toka tek toki chwando gagi condom you need to know people being a luo is a privilege keep it on your mind or take it to the village wabiro manateko kini ya wanie remo iwacha kikuotha ilanda kikuotha kikuotha
man tekusijanya big bang sikiza ngoma inawashika inawabamba inawabamba inapiga inawabeba mpaka mamada anakuangalia kini Diana ni tafta na zamani kana sakateja huko ndaka sina hizo za didi mimi na konga msupaterian rangi imeshika njokia na kaka caucasian chepke moi anakonga vegetarian big bang banina wa super killer area number 1 kuna mama dam basi na come number 2 niki come through mikono juu number 3 ni fresh and clean nikifika scene number 4 kani shagla iko ya do number 5 when in my type loko na tight number 6 kauna bestie muingize kwa mix number 7 duga jale yangu kuna njeve number 8 ukizitoka si winame
super killer area kono kile mali hadi ina kwa panasu 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 wanalitesanga super killer area kono kile mali hadi ina kwa panasu 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 panasu
Nishapita mirema, so baby girl mina kuja Dakika saba touchdown niko juja Tuma, maviu once nione thutha Niko na maziwa mina dai kuchuja Huku 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 kule na huku Na cheki mama dam karibu nipige nduru Mikono juu kumejishikia wayu niko rampage Buda chunga wako nisi zoom I kiss and tell nisha balance wako next Wana vex, yendoli ni text minika connect Nika set na nika reset Sami ndo the best kote kote si tumerep Niko na ma ex Huku huku kule na huku na cheki mama dam karibu nipige nduru Mikono juu kumejishikia wayu niko rampage Buda chunga wako nisi zoom
Wasupa kila area code Kile mali hadi inako Wapanasu, 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 wapanasu Wanalitesanga Wasupa kila area code Kile mali hadi inako Wapanasu, 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 wapanasu Wanalitesanga
Jerry, I'm a Alexa Anyango, I'm a Lavender Wasupa ni wengi I can't remember Sisame hei hata yule wakilemba Nampatia mechi moto
DJ Jones
Sema zamazi ni kama ini Hapacity capacity mademo ko on Hapacity capacity Misi jui kani Lana Lana Nikiona dem doz nantoka Nikiona dem doz nantoka Nasema Lana Lana Nikiona dem doz nantoka Nikiona dem doz nantoka
Mutibonge shaka ni mesota Na jambia Roundini ta save Nikisikia mshara imetoka Nakula hiyo do bila shame Nimekosa self control Nikifuata haga lazima ntoe do Hesabu ya demi na nipeleka loss Nikisema nime change Nachokozwa naka text Ana text Neza kuona After hiyo ni kumes Asubuhi namka na pesa less One thing must kill a man, a woman will make a man die a broke man.
DJ Jones.
One thing must kill a man, karata.
Lana, lana. Nikiona dem doz nantoka. Nikiona dem doz nantoka. Nasema lana.
Don't understand this feeling, but I'm loving the feeling. Personal. That's why I love you personally. This love you gave me so magical. That's why I love you so badly.
me just like immortal. My heart speed and me tattoo. Open my motto. Can we dance to? Baby, just dance. Homie, I'm dead. Well, I'm wanting to be with you.
Love me now, baby, don't love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you close, are we gon' weep together? You made my life complete. What the things that you do to me. Oh, baby, you're my remedy. Yeah, you're my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart.
We can't have a question.
Come over and you for that.
Na baby, pata daily, tokata junya totina, nikuwa mi mama, barua era nikondi, ki unotuli somo baby jidoka, leku chanda kodi, ka umna nina opa,
makata kuinjo umbe, kuinjo umbe, nisena uru nipoda gene, nisena uru nasika pare,
kae nyara ero lalkure stela ere.
Kushoto kulia, tunawakulia. Na shika shika jegi na mkono wakulia. Mkono wakushoto saino wa change to gear. Nimecheki ukini cheki nka kucheki pia. Ukuja bash call ya besties. Miuku wafisi but you need a dia. Mwutu mafia na nibaya bia. Teja patikani saya mesinzia. Na cheki ume call tu sana. Tenja meni gift tulimbaya jana. Siezi kuitaji tulijua na tujana. Lituma tuza jaba alafu kwa chana.
Hakuna Subaru na bado na wakulia.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
It's DJ Colley. Mr. Finesse. G-Max, G-Max, G-Max Entertainment Unit.
Oh my God, man.
Waka, waka, waka.
Wako wapi wale walisema tutaachana. Wako wapi waone vile tunapendana. Wako wapi wale walisema tutaachana. Wako wapi waone vile tunapendana. Mapenzi mia kwa mia sikupati finje. Kamoyo kako baby ni kalinde. Na maheta wafungiwe nje. Ia ni inde, inde. Pendo wangu kwako ni wadhati. Sitokubali waje katikati yetu. Vile umeumbika, mtoto ni malaika. wacha nikupe sifa kwako nimeshafika wewe malaika umeumbika wewe mtoto ni mali safi
Form si form kama si hatu perform yeah na juu na dayu tam tam kakandiba kama ndal give you some juhini kakaram na feel fit in kona mtu akona assist sura iko top list figure ni 8 list nimem show my intentions aja raises la kujituma so lazima mini passes DJ styles got red hini danger sini wateja hatuko keja hii hawawezi cancel joe hini major pati ya watu noti come na manoti acha ma basic side tuko vitu classic shot after shot mchanganyo vitu flani Mabazenga wana claim wako burundani Si tume chill for real sahi tuko burudani
Naka bajeti naongeza kidogo Tena put a smile on my face Kwa magazeti mautaku kidogo Tena being alive in the rest
Sikia, nishere tunapiga bila stress Hapa kuna case kwa mana mimi ndo judge Tumekuja happy leo atutaki grudge More fire, Omera made match Most, most, mazejo tunazikuenda Hukuna kule mazejo tunazitoka Siko ocha, niko mboka, niko loka Panjo churu most, wadada mil most Atodi subikai monda mil kodi Chaperi nyaki sumu nyethini yengo most Sura malaiko kinita ntaritika Tumekutunda leo hatu taki fit Unabuzumbusha tigisha unanimata Niku donjo, niku finish, niku malo Beat, niko lit, kwa mavazi niko nip Chirini ya wadosi hapa hapu na mikosi
Nakula ma Shana adabu na enjoy na wenzangu Hapa tu ni burudani Hakuna kwenda nyumbani Nakula maisha na adabu na enjoy na wenzangu Hapa tu ni burudani Hakuna kwenda nyumbani Aya, nasikia fiti tamu Rau tamu tamu Nasikia poa tamu Rau tamu tamu Happiness. Enjoy life to the fullest with no regrets. I don't want no stress, just happiness. Enjoy life to the fullest with no regrets. I. Forever young, I wanna be forever young. Nile maisha ya ujana, na mbogi yangu tukipatana. Nasikia fiti.
Mathematics, calculate Ole mama ni pito doge mi cultivate Ati momo slenga manyocha underrate Hey, odogo yudo kakuinobate Kapu kichwada photo matao Miyaki paza sauti mwanda kenu proud katia kodino rock na crown nyaroya diboko sunuria mna rao makladi nazo nito wafiti na majigini talanta na si ujinga tamasha tulikatiwa city mar tukangasha tukarudi city mta silabas wane motero mweja lupo kata kwang tunyaka kelrech mafulu mangege omesh manight ni manduru nyaluo day match anyula era chigni giawi kupuka giki dot kikubaya asayo ujuju giki kungawa angenu nene mbuya kwa uga giki kugona anyula era chigni giawi kupuka giki dot kikubaya asayo ujuju giki kungawa angenu nene mbuya kwa uga giki kugona adonje pap nyajo game kakarach mae simba manola ladugu kendo kenda dash ata kwach kenda ger kama guar katangi batek and gigeno kajaduar ni dano moro teka kulu jogi igikuar gimor kisiki ikarilal kasukinti iki ni jogi mor kisiki karilal kasukinti iki anula era chigni giawi kupoka giki dot kikubaya asayo ujuju giki kungawa angenu nene mbuya kwa uga giki kugona anula era chigni giawi kupoka giki dot kikubaya
Jomi Evo man, nikabadi na ndomana na kasuka man Alisema she don't need a man, ni ayela na natoka uko zima man eh, Nibidhani ya koshai kumbe nika shaitan Shot mbili ya shantole ya mamoves, haka njaka sip anazungusha mguu Zake zikishika kila mtu wa gabu, nilidhani ya koshai kumbe nika shaitan Shot mbili ya shanyeke ya mamoves, haka njaka sip anazungusha mguu Zake zikishika the madam, sinabidi ya nanizungusha mafurumbanya Ati fu, fu, furumba banya zikishika yeye uzungusha mafurumbanya akifu fu furumbanya eh anazungusha mafurumbanya akifu fu furumbanya zikishika yeye uzungusha mafurumbanya akifu fu furumbanya yani sha 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 So zilikuwa zimerunda uko Karen Niko gram nikistock how my girl them Fine thing nika spot huyu mali atari Sanimu ya kwake ni kare Type yangu nyonyo body ketepa Backdrop denda imenenepa Akajibarada fisa nkakateka Pull out warrior ya kwanza nikajidepa Akaheba ko akijuya restriction Awezi bila shash peng joa ko addiction Dema kona gola kona dream pia vision Nikapole kumbe msipa kona mission Nidhani yako shai kumbe nika shaitan Shot mbili ya shantole ya mamoves Hake onja kasip anazungusha mguu Zake zikishika kila mtu wa gabu nilithani
Superstar VDJ Jones Follow him on Facebook and Instagram At VDJ Jones Download his mixes from www.vdjjones.co.ke It's DJ Colley Mr. Finesse G-Max Entertainment Unit.